Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mariko. Mmamawa, akulu a ansembe pamodzi ndi akuluakulu, aphunzitsi amalamulo ndi olamulira onse anamanga mfundo. Anamumanga Yesu namutenga ndi kukamupereka kwa Pilato. Pilato anamufunsa kuti, “Kodi iwe ndi mfumu ya Ayuda?” Yesu anayankha kuti, “Mwatero ndinu.” Akulu a ansembe anamunenera zinthu zambiri. Ndipo Pilato anamufunsanso iye kuti, “Kodi iwe suyankhapo kanthu?” Tamva zinthu zambiri akunenerazi. Koma Yesu sanayankhebe, ndipo Pilato anadabwa. Pa nthawi ya phwando panali chizolowezi chomasula munthu wamʼndende amene anthu amupempha. Munthu wotchedwa Baraba anali mʼndende pamodzi ndi anthu owukira amene anapha anthu pa nthawi ya chipolowe. Gulu la anthu linabwera kwa Pilato ndi kumufunsa kuti awachitire zimene amachita nthawi zonse. “Kodi mukufuna kuti ndikumasulireni mfumu ya Ayuda?” Pilato anafunsa, podziwa kuti akulu a ansembe anamupereka Yesu kwa iye chifukwa cha nsanje. Koma akulu a ansembe anasonkhezera anthu kuti Pilato amasule Baraba mʼmalo mwa Yesu. Pilato anafunsa kuti, “Kodi nanga ndichite chiyani ndi uyu amene mukumutcha mfumu ya Ayuda?” Anafuwula kuti, “Mpachikeni!” Pilato anafunsa kuti, “Chifukwa chiyani? Wapalamula mlandu wotani?” Koma anafuwula kwambiri, “Mpachikeni!” Pilato pofuna kuwakondweretsa anthuwo, anawamasulira Baraba. Analamulira kuti Yesu akwapulidwe mwankhanza, ndipo anamupereka kuti akapachikidwe. Asilikali anamutenga Yesu ndi kupita naye mkati mwa nyumba ya ufumu, mʼdera lokhalako asilikali a mfumu, ndipo anasonkhanitsa gulu lonse la asilikali. Anamuveka iye mwinjiro wofiira, kenaka analuka chipewa cha minga ndi kuyika pamutu pake. Ndipo anayamba kunena kwa iye kuti, “Ulemu kwa inu mfumu ya Ayuda.” Ndipo anamugogoda pamutu mobwerezabwereza ndi ndodo ndi kumulavulira. Anamugwadira ndi kumulambira iye. Ndipo anamuchita chipongwe, anamuvula mwinjiro wofira uja ndi kumuveka zovala zake. Kenaka anamutenga kuti akamupachike. Munthu wina ochokera ku Kirene, Simoni, abambo a Alekisanda ndi Rufasi, amadutsa kuchokera ku dziko la kwawo, ndipo anamuwumiriza kuti anyamule mtanda. Anafika naye Yesu pa malo otchedwa Gologota, kutanthauza kuti malo abade. Kenaka anamupatsa iye vinyo wosakaniza ndi mure, koma iye sanamwe. Ndipo anamupachika iye. Anachita maere ogawana zovala zake kuti aone chimene aliyense angatenge. Linali ora lachitatu mmawa pamene anamupachika Yesu. Chikwangwani cholembedwapo mlandu wake chinali choti, mfumu ya Ayuda. Achifwamba awiri anapachikidwanso pamodzi ndi iye, wina kumanja kwake ndi wina kumazere kwake. Ndipo malemba anakwaniritsidwa amene amati, iye anayikidwa mʼgulu la anthu oyipa. Amene amadutsa pafupi anamunenera mawu amwano, akupukusa mitu yawo ndi kuti, “Ha! Iwe amene udzawononga nyumba ya Mulungu ndi kuyimanga masiku atatu, tsika kuchoka pa mtandapo ndipo udzipulumutse wekha.” Chimodzimodzinso akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo anamunyoza iye pakati pawo. Iwo anati, “Anapulumutsa ena, koma sangathe kudzipulumutsa yekha. Musiyeni Khristu, mfumu ya Israeli, atsike tsopano kuchoka pa mtanda, kuti ife tione ndi kukhulupirira.” Iwonso amene anapachikidwa naye pamodzi anamulalatira. Pa ora lachisanu ndi chimodzi masana, mdima unabwera pa dziko lonse mpaka pa ora lachisanu ndi chinayi masana. Pa ora lachisanu ndi chinayi Yesu analira mofuwula kuti, "Eloi, Eloi, lama sabakitani," kutanthauza kuti, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine?" Ena amene anali pafupi atamva izi anati, "Tamverani, akuyitana Eliya." Munthu wina anathamanga natenga chinkhupule atachiviyika mu vinyo wosasa. Anachizika ku mtengo ndi kumupatsa Yesu kuti amwe. Munthuyo anati, "Musiyeni yekha tsopano, tiyeni tione ngati Eliya angabwere kudzamutsitsa." Ndi mawu ofuwula, Yesu anapuma komaliza. Chinsalu chotchinga cha Nyumba ya Mulungu chinangʼambika pakati kuyambira pamwamba mpaka pansi. Ndipo Kenturiyo, amene anayima patsogolo pa Yesu, atamva kulira kwake ndi kuona mmene anafera, anati, "Zoonadi, uyu anali Mwana wa Mulungu." Amayi ena anali patali kuonerera. Pakati pawo panali Mariya Magdalena, Mariya amayi a Yakobo wamngʼono ndi Yose ndi Salome. Amayi awa ankamutsatira Iye mu Galileya ndi kumtumikira Iye pa zosowa zake. Amayi enanso ambiri amene anabwera naye ku Yerusalemu analinso pomwepo. Linali tsiku lokonzekera, kunena kuti tsiku lomwe limatsatizana ndi Sabata. Choncho, madzulo atayandikira, Yosefe wa ku Arimateyu, mkulu wolamulira odziwika bwino, amene amadikirira ufumu wa Mulungu, anapita kwa Pilato molimba mtima ndi kukapempha mtembo wa Yesu. Pilato anadaba pakumva kuti anali atamwalira kale. Anayitana Kenturiyo namufunsa ngati Yesu anali atamwalira kale. Atawuzidwa ndi Kenturiyo kuti zinali motero, anapereka mtembowo kwa Yosefe. Choncho Yosefe anagula nsalu ya bafuta, natsitsa thupi, ndipo analikulunga nsalu, naliyika mʼmanda amene anawagoba pa mwala. Kenaka anagubuduza mwala umene anatseka nawo mandawo. Mariya Magdalena ndi Mariya amayi a Yose anaona kumene anamuyika Yesu.